couldn't I, Aisha? Girl, you stole my heart. No gwamba ni jijisha. Ntabwo wabyumva ko between life and you nahitamo wowe. Ni wowe utuma nseka even when I'm broke. Ntabyibagirwa gusa disura munda n'ujyumba basa habe na rimwe. Nibara amahirwe nagize mu buzima n'umunsi nkubona. Nibara umunsi uzagera nkakura uwo ndawuvumye. Kuko naranyuzwe girl, naranyuzwe. Nzahora nkutungura. Close your eyes, twigire mu isi yacu ahatagera ikibi. Njyewe nararahiye uwakurwanya, nanjye yaba nshaka twashwana. Ese ninde ukuvuze ma mutima wanjye? Yeah, I'm not cool, yeah. Ooh, and I'll vomit.